Hey Tom. Handsome fresh, na swag iko min airbender na deep kwa Eskimo. Wako na vunja shingo, niko na shine on kwa shingo. Over no more signal. Handsome fresh, na swag iko min airbender na deep kwa Eskimo. Wako na vunja shingo, niko na shine on kwa shingo.
So, skia, over no more signal. Ati airplane mode. No signal, no staki hama mblena wa jojo kule niko no. Lifestyle movie wana pick to my b-roll no. Tell him I'm the shit, watch a quest is a t-roll. Handsome fresh, na swag iko swag. Drip cold, tuna live kwa Eskimo cold. Na tuki come, tuna flood ki El Nino yeah. Tumeka mtuki spin kwa roulette ka casino
Ndo manake, boy, missy simple. Vacation, niko island, ni jingo, scorpion. Camouflage na sub-zero, tunafunga easy nets kama Robert Firmino. You can see no signal. Minister, checky symbol. It's a five-bed flavor, you can't touch my lingo. You can't touch my lingo. Handsome fresh, na swag iko. Min airbender na live kwa Eskimo. Wapo na vunja shingo, niko na shine on kwa shingo. Over no signal. Handsome fresh, na swag iko. Min airbender na live kwa Eskimo. Wapo na vunja shingo, niko na shine on kwa shingo. Over no signal.
No signal, no swing though. Na nikidunga wanasema court bureau. Drip king yo. 5-8 number 9 dream team pro. And we keep it raw. Kitch kale chabiba zindana behind. Rewind was kids they turn up and I deline. He mine, see mine. Meanwhile na sip when na design. Na diva niko Beijing like Nihao. No signal. Rada ni ukaichi nusikize mazera. That's a real street bro. No signal. He gone nilivalishwa bila degree. Hata sijui ni how. Steve Biko, niko Kiko. Hey, deli zangu toa moshi mbili. Supu bitko, mafuta ni siku mingi. Binti, uko klini, no signal.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
The number you have dialed has been changed. The new number is
8888888 5899. Yo. Kwa nini kesho?